Kia ora. Kia whakamōhio mātou i a koe ki tētahi kaimekemeke waingohia, ko tōna ingoa, ko mea motu. Ā, i tipu mai ia, i pukepoto, i ngā tapa o kaitāia. Ae, he kaimekemeke a mea? He oi, he kaimekemeke whakaihuaka hoki ia. He pērā a mea motu i tētahi tipua o te ao nei i runga i te papa mekemeke. E hara ia i tētahi kaimekemeke noeho. Engari kē ko ia te whakaihuaka o te ao i te taumaha super bantamweight. He oi, e hara koira noeho. Kua toa i aia ngā tohu mekemeke huhua noa atu i Aotearoa. Ā, kaore he kaimekemeke wahine i tua atu i aia. Ko ia pea te kuini o te mekemeke i Aotearoa nei. I te tau 2022, i tutuki a mea tētahi taumata tike tike. I riro i aia, tētahi mana kua puritia e tangata ke atu mo etahi tau 14. I toa i aia te whakataetae o te motu i Aotearoa nei i te taumaha featherweight. Ka mutu, koe nei tana toa ngā tuatorutanga. E hara tērā i tētahi mahi māma, he oi, i māma noiho kia mea. I hinga i aia tana hoariri i te wāhanga tuatahi o te whawhai. E mōhiotia nei a mea mo tana titikaha me tōna manahau. Kua whawhaia i ngā wāhi maha o Aotearoa, ā, puta noa i te ao. I te tau 2022, i toa i aia tētahi mekemeke hirahira, ka mutu, nā tēnei i riro ai aia te tātua WBC o ngā whenua o āhia i te taumaha super bantamweight. Hei āpiti atu ki tēnei, i te tau 2023, ko ia te Māori tuatoru kua toa i tētahi whakataetae mekemeke o te ao. I whawhaia ki tētahi hoariri kaha nei no kānata. Ā, nako nei i toa ai i aia te whakataetae IBO i te ao, i te taumaha super bantamweight. He tua wahinea mea motu kia tātou katoa. E whakaatu nei ia i ngā haumau iwi o āna whakahekinga werawera o tōna titikaha me tōna manawa piharau. Nō reira, ki te pēnei te nui o o moemoea i o mea, kua tāia e koe ngā mea katoa te whakatutuki. Kia rite tonu te toro i ngā whetū.